waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
warbixin taariikhiya ayaa daaha ka rogtay in ay hay-adda Services Australia ay si ula kaca uga tallaabsatay sharciga Child Support muddo 6 sano ah, iyadoo oo gudaheeda ka hakisay lacagihii ay xaqa u lahaayeen in ka badan 16,000 oo waalidiin ah oo daryeela caruurtooda wax ka yar 530 waqtiga. Hay-addu waxa ay ku dooday inuu sharcigu keenay cawaaqib aan la filayn oo ah inuu ku qasbay waalidiinta haya oo daryeela caruurta waqtiga intiisa badan inay lacag siiyaan waalidiin waqtiga daryeelkoodu kooban yahay. Si kastaba ha ahaatee, ombudsku waxa uu si cad u xukumay in aanay shaqaalaha dowladdu iska indhatiri karin, aanay oo aanay anadhaahde ee sida ay doonaan u fasiran karin sharciyada. Warbixintan ayaa abuurtay su'aalo culus oo ku saabsan isla xisaabtanka cadaaladda nidaamka Child Support iyo saameynta ay arrintani ku yeelatay kumanaan qoys oo ku tiirsanaa go'aannada hay-adaha dowladda. Warbixintan oo ay Brianna Charles SBS u soo qortay ayaanu ku eegaynaa. Warbixin ka soo baxday ombudsmanka dowladda federaalka ayaa lagu ogaaday in Services Australia waa santa linke ay muddo 6 sanadood si ula kac ah u jebinaysay ama u jebisay sharciyada lacagta Child Support-ka la yiraahdo. Waa lacagta laga qaado mid ka mid ah waalidiinta kala tegay caruur 18 sano ka yarna leh, taas oo la siiyo waalidka caruurta haya. Inkasta oo macnaheeda buuxa ka kan yahayna, haddii aynu si sahlan u dhigno, waa biilka caruurta oo u bixiyo waalidka aanay caruurtu la joogin ama aan daryeelin waqti sharci ahaan ugu filan. Sannadkii 2019 ayay hay-addu ogaatay siyaasadeeda ah inay lacagta Child Support-ka u diiday waalidiinta caruurta haya 530 waqtiga, taas oo ah mid aan sharciga waafaqsanayn. Sida uu sharcigu dhigayana, waalidiintaasi waxay xaq u leeyihiin in la siiyo Child Support, balse Services Australia waxay ku andacoonayeen in uu jiro xeer hore u jiray oo oranaya haddii sharciga si buuxda loo fuliyo, waalid aan caruurta si dhab ah u daryeelin ama aan daryeelinba ayaa laga yaabaa inuu lacag ka helo waalidka caruurta siiya daryeelka buuxa. Ombudsmanka federaalka oo la yiraahdo Lane Anderson ayaa SBS u sheegay in maadaama ay hay-addu ogeyd inay 6 sano jebinaysay sharciga, ay ahayd inay arrinta si dhaqso ah ugu gudbiso heer ka sarreeya ama cid awood u leh in ay go'aan ka gaadho.
So if a public servant thinks that the law is not working correctly, what they should do is tell people about it. Public servants can't change the law themselves. They need the agreement of ministers, cabinet and parliament. So they've got to escalate.
Haddii uu shaqaale dowladda ogaado inaanu sharcigu si sax ah u shaqeynaynin, waa in ay sheegaan. Shaqaalaha dowladdu iskood uma bedeli karaan sharciga, waxay u baahan yihiin ogolaanshaha wasiirada, golaha wasiirada iyo baarlamaanka. Sidaa darteed waa inay horey ugu gudbiyaan oo yiraahdaan halkan dhibaato u baahan in wax laga qabto ayaa ka jirta, mana dooran karaan inay sharciga qaybna raacaan qayb kalena iska dhaafaan, ayuu yiri. Mr Anderson waxa uu sheegay in qaybo ka mid ah jebinta sharcigu ay dhaceen ka hor baaritaankii Royal Commission ee loo qabtay deymihii loo bixiyey Robodebt, isagoo oo xusay in ay hay-addu tan iyo markaa dadaal ku bixisay horumarinta dhaqankeeda gudaha. Waxa uuna xaqiijiyey inay arrintani saameysay ugu yaraan 16,600 qof, iyadoo qaar ka mid ah lagu leeyahay lacag gaaraysa ilaa $10,000. Waxa uu sheegay in inkasta oo dadka lacagta ku maqan tahay loo sheegay, ay haddana arrintu intaa ka kakan tahay, waayo dadkaasi may ahayn dadka caruurta sida joogtada ah u daryeela. Sida uu sheegay Mr Anderson, shaki kuma jiro in sharcigu keenay cawaaqib aan la sii filanaynin. Waxa uu markaa ombudsku soo jeediyey 6 talo oo ay ka mid tahay in sharciga dib loo bedelo si waalidka caruurta daryeela wax ka yar 530 aanu u dalban karin Child Support, isla markaana magdhow la siiyo dadka oo sharciga aan la dabaqin xaqoodii moosay.
We're talking about child support legislation here, and with child support it's really important that child support money gets paid to to parents who are caring for children. Now, the unintended consequences here of some legislative amendments were that the parents...
Waxaan ka hadlaynaa waa sharciga child support. Marka laga hadlayo child support-ka, aad bay muhiim u tahay in lacagtaasi gaarto waalidiinta si dhab ah u daryeela carruurta. Cawaaqibta aana lagu talagelin ee ay isbeddelo sharciyo keeneen waxay sababtay in waalidka waqtiga badankiisa si joogta u haya carruurta looga baahdo inuu lacag siiyo waalid wax yar uun daryeela carruurta waana dhibaato. Waxaana loo baahan yahay in si degdeg ah loo xaqiijiyo maadaama ay tahay child support, ayuu yiri. Afhayeenka National Legal Aid Fayi Chang ayaa diiday inay ka hadasho suurtagalnimada dacwad wadareed waa class action, balse ay carabka ku dhufatay inay dadku caqabado waaweyn waajahaan marka ay raadinayaan cadaalad sharciya oo la xiriirta arrimaha uu ka mid yahay child support-ku.
Yeah, so one of the issues is that we as legal aid commissions can only provide a limited amount of legal advice and very limited legal representation for people who are seeking help with their child support.
Mid ka mid ah dhibaatooyinku waa inaanu legal aid ahaan bixin karno oo keliya tala sharci oo xadidan iyo wakiilnimo sharci oo aad u kooban oo ku saabsan arrimaha child support-ka. Waqtigan xaadirka ah, boqolkiiba 8 keliya oo qoysaska Australia ah ayaa heli kara legal aid, halka cabirka saboolnimadan oo marayo boqolkiiba 13. Sidaa darteed, waxaanu filaynaa inay natiijadan ombudsman-ku kordhin doonto dadka naga soo doonanaya talo. Waxa aanu qaban karnaana waxay ku xidhan tahay lacagta aanu haysano oo aad u xadidanayay, tiri. Sida ay sheegtay Miss Chang, marka maamul xumooyinka noocan ahi dhacaan, dhibaatadu kuma koobnaato oo keliya kharashka ka baxaya dadka ee waxay dad awalba dhaqaalahoodu liitay ku soo dhex tuuri kartaa nidaamyada cadaaladda. Tani maaha markii ugu horreysay ee Services Australia si xun u maamushay child support. Baaritaan kale oo lasoo saaray sanadkii hore ayuu ombudsman-ku ku ogaaday inay hay-addu sii xumaysay xaaladda dhaqaale ee macaamiisheeda maadaama aanay muquunin bixinta child support. Waqtigaas, 1.9 milyan oo dollar waa ku dhowaad 2 milyan oo dollar ayaa ku maqnaa dadkii child support-ka lagu lahaa, taas oo inta badan saameyntooda ku dhacaysay hooyooyinka. Warbixintaas oo lasoo saaray sanadkii hore ayaa soo jeedisay 8 talo oo waaweyn oo ay ka mid ahayd in lacagta maqan si degdeg ah looga raadiyo dadka lagu leeyahay iyo in Services Australia ay u kuurgasho xaaladaha xadgudubka maaliyadeed ee dadka macaamiisheeda ah. Therese Edward, oo ah afhayeenka urur la yiraahdo Single Mother Families Australia, ayaa soo jeedisay in wax laga qabto waxa ay ku tilmaantay child support oo loo isticmaalayo sidii hub lagu dagaalamo oo kale.
So what we've got is a system that allows child support to be weaponized, and it's really simple. An ex-partner, a vexatious ex-partner, doesn't lodge a tax.
Waxaanu leenahay nidaam child support u ogolaada in loo isticmaalo sidii hub oo kale. Tusaale, lamaane hore oo diblo ah ayaan samaynaynin cashuur celin muddo sanad 5 ama 10 sanaba ah, laguma ciqaabo. Taa beddelkeedana dakhligiisa la qiyaasa. Natiijaduna waa inay carruurtii helaan lacag ka yar intii loo baahnaa. Carruur ayaa luminaysa lacagtaas muhiimka ah ee waalidiintu isu gudbiyaan. Nidaamku waa inuu shaqeeyaa, ma aha oo keliya inuu bixiyo lacagta loo baahan yahay, balse sidoo kale waa inuu noqdo nidaam ammaan ah, ayay tiri. Afhayeenka Services Australia Hank Yongen ayaa sheegay inay hay-addu horey u qaaday tallaabooyin kala duwan oo lagu hagaajinayo natiijooyinka, oo ay ka mid tahay tababar la siiyey shaqaalaha si ay u aqoonsadaan una taageeraan dadka la kulma tacadiga dhaqaale. Mr. Yongen waxa uu sheegay in ay hay-addu fulin doonto talooyinka warbixinta ombudsman-ka dhammaadka bisha Janaayo. Warbixintan oo ay SBS u soo qortay Brianka Charlesna intaas bay ku dhan tahay. Fadlan mar kasta kaga soo cesho wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kalena ka hel barta Facebook-ga ee Laanta Af Soomaali ee SBS oo cinwaankeedu yahay SBS Somali.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ga ee SBS Somali.